Sa ejo, teyite vyo jindimwe, ulindi njwe, ila itankeweni, atuka tame lino, umu pailo. Mwami, mulimbo jatondeze kwa, ulindi swe, imbo ejibotu, obo mwari mwremu. Alimi tula yeya, ifumojini, yotunga, twajitana, ijagari, ijago. Alimi mpao, jini tula yeya kuti, ulimo pati logo, ino mpao, liyandisi uwago, wakati sungirizia, utuwikila, manu zapati. Obo mtu wangu inga watandila, unjizia, obo mwini, lagomba kuti, jiholo turongizia, sunu, inombri.
Going to the service, that you would break to us the bread of life, which is the revelation of Christ.
But we ask that in Jesus' name. Amen. Brother, Brother, Ujigombelo, edo mbila mwa, usionta kapati, kambo, ulapagasia kapati yonse, perej mojino, lariganzide, umuwa, wimba, wimba o, ulaimba, alumbi, lumwi, luang, uyandisi, iwapati, useluga uswa kubolemu iwagwe, asimwi, zeandisha inyembo, tiangu, edo ndajisi, jorwe, ipati, msuangano, wisi, mojino, jendi tanzi, lega solagwa, hajo ule edo, mutumo watu, edo, edo. Mwesu angreni, wawishibagwe, taba, taba inti, umba, ina mwana ulapona, morisi, kama chaveni, balago zikanya. Edo umga intu wawe, banyina, mamwesu morisi angren, bazwa upona miaga ii, ilikumi ayosanwe, ya inda winda, uluzi yalo uwariza. Wawali ibonanige kupati ulindime, uwona jeju, inda mawol amusinze, ayo, ngajisi alimuini wabogo, ngajisi kujanza, yaleza litasanduri, ya tondeja ulindiswe iube, wabuga simpe, wamuna kristo, alushomo, bababu, bajishoma, abobo, ilikumi nega pati ulijejo, jifumo jino. Rajisibuyo mnjado, senemuga matantilo, banabangu vilo, bayagwatana, banabangu uswa, ujigombelo. Hili Simpsoni, uwesu mwanini, amusimbi mwanini, muna mayas, bagali tulungu, togu moyo, wajindi, shalo, hii, bagali, bamugoa, abalo okuno, na, uli obo, shalo mayas, mwanini, umuwesu angreni, abamui. Abobo, tulikomene, kambo, kambago, labona, watala usena ibabo, amane iwatana, ujogela moonya, mudutariamu ya mugano, ukala ushila, uswangana, obo, banario, sivagajisi usena, usagene, maningi, moyo wangu, kambo, balale megalogo, ujwi. Babanda, uyo ijwi, seyei, bobo, ina, Labaita, kibana bangu, teguti, aligabotu, inda ibana bambi, yale, balanga vyo, ulindime, elu ndi, di, langila, ulireza kamba gambabo, ili mnini wakari vyanda, uwata, elu pao, uwagiowa, utuagede, uukawumpi, ili wakari, uvilo, nabo tatu ibabo, ujimo elu, chijonya, ilu balombe, abo, bagasiga, ulindime, aguti, mwes baranamu, ta, tatu yandi, wabasi kutana na, Uhumba jintu, pere chanda uchi, mende leza, edu baga nipa mbagani, eyo, njabenda, nantamuga uswa kumpe, kina, bala kwanzia, utali iga hombo, wakuti, ibagari vyanda, wabiri lajisi, mwajintu jiri joonsi, chibagari kwanzia, ujita, pere jintu jagari, ya uchi, naba, naba kanka, ibagari nita agati, ya mshobo, wa, mubi wabantu, ogia, mwizejo, tanisi, mwajita, ya, PX, na kuhumba, Momo jita, ilo mpao wa siwa obo, wanagasi, watasamide ya kumanina kulilemega, bumwi, obo, chavuli ibusena, bomlombe muna kristu, alimi abobo, lezo waga pa, kumizio yao. Ilo enu, pili mwanini, wasigaji mwajino, uti abwate oyu, shalo, mwatu mwanini abobo, kuliko mene, ulimbabo, ilo, walume zizia, bubotu maningi, mwami baleza, ulimbabo, ilo nino eji, Eji njibo tulogo, ulindiswe, njisi, njigolo njibo tu, ya musombe ogunu, jifumo jino, mungano izwidi, abobo, tulikomeni kapati, elu, jini zingi, bakutawusi, ya, latumia, ikuwana bantu, kababola, agungwa, kambo ya mwabona, amuyandi, bambola, uonyangu kutakwe jintu, kambo, gari, inga, tukagana na, uonya, ikutina, ulimutu, omwe awa, ene babobo, ilingusia, igabotu, jini, waeya, ikutina, umi, wajinkia, umbi, Liyoji jata, nyomabona, ilu jibamba, gandeni, jibamba jabulemu. Ero lino misangano uyo yakusiyana kwa kumbali yonya lino oku ndina tulakonja kubereka mulenje uja kuhambana mchobeni ndaswana mukesu botle jendi neswide alimwi senamubona ndikuswa neri okuno ndati wakali kuli wadi wambira chisusulo ya kalukoni ili abobo kalimwambira kuti takasekelwa amwi wakati yebo yakati tonachita nokuja wakati aibo tana yakati oyo mwimi nizichobeni yakati pele yebo ulizi ichisi yakaswa mwanda amakumi kwali chiloba kusika mwanda amakumi one awasanu akobo takachinza choveni suti yangu yonse akyalo yiwandikomena anini alimi umwi wakandiulira imwi kuzwa kumwi abobo ndakunja kuisama kuselelo okuno imwi eyo yatakali kulengelela amakoko akuyindilira kuchibuno pere ndi ndisala kuchita mwikonja maningi kuli jesu khristu kuchiyendi ndichisiyendi chakuchita ilyo kulanganya iwanu ikubotu ndayikwamba mukanda yonya lino akuona mowu yakusala mkati kukusiya khulenge uswa ku mobiri wa mwanakazi mowonya omuya walo mwanakazi uswa ku texas ilyo mulindu ukhete awo oyo kwetana kwene mutu ulibirika luko mukaintu wamukutausi kaindivyo kachoto kainda ili mwami wanditondeja chilengano chakwe kachikhete alya kabela namubona wakaita ku New York elyo walibyanda kusomera atalawa wachisibuyo maminiti osanu awo amubona mulumi kachiswa mausa alimwi chintu chakaleta mausa wakali kuyandisa iwakwe umukaintu wakwe leza singu zyonse kutontozya oyo mwanakazi ukhete alya ulikhete kandilangire eno apopo alimi akwalo iyenda kukwambira mukesu mausa ako amana mwabona inya uyo pakapotho lino akubweta umulimo wa mwami ino tindi wabona chinthu chimwe eyo mwami chachitha tokonjepoyo la ali mchicho yepo iyendapoyo kuzumanana ero lino usiku wainda wachisi kuswangana ufati wa mipailo palimi eyo chipotho kulikapotu kubikamanza akarwazi eyo chithu chipotu kukonse kwachithola chiyendi chimwi ero mphawo kuli pamwi ipali kuchinthu chimwi kusule okuya kuti thavathava kunji kuchatha alimwi kwete kujana munthu oyu akuziva eyo mbwachipete mwabona kuli inthu chimwi eyo chipasinkhira chinthu chimwi zipambidwe munzira eyo chimphule chomwe chinini chozwima ikuswa ino mulindu mwanini omwiya kaindikainda palipirika loko kunyongana loko munthu mwanini kuthawa nkhwaya akonja nokuba kuyoya ikwakwe wali uchitha ibwyo kuti pasa akuyabuya uyo opo mwabona ino chinthu chede kuchitha chechi ibwyo chinini mukati mwabona kuchatha muya wakwe mwabona ero phawo kuli mukuthondeza muzayezo wako kuonya mwabona eri wachitha kuyeya ikwako mwabona phawo chindi chachitha checho phawo inga mwa kusimphika ali khristu eri kuzwa awo inga wazimanana ero wede kuchintcha nzira yakwe yakuyeya mwabona thakonji kuli chintcha mweni walo uzuzilabwyo mucimo chakambizi khapela wede kuchatha checho ino kuli chinthu chomwe chenene echo chikupha pamwe ntasoli kuyengula ntachichiti amachisomekoyo akusumanana mbakuti oyo mukwana mwanini mbakonja ulede awo maboko ayo amuthumbu wakakhwite ikuzwa chindi cha 9 okuloko chifumo echo alimi munzira ibuyo usiku opo wakali uli omuya muchonto wede kunkha kuyochana oyo muya akuuchosya ino mphawo chindi yabona achithoka phawo inga wapoka mzina ya mwami akuchita wabona phawo yochithika elimani wachitha checho kusowelapoyo kuyeya ikwako wabona chachiye chinthu chili chonse chamaseseke loko kujanaleza kuli kusiya ilwako muzira kulekela muya usalala kuperesya kuli chonse chayanda kuchitha chechiyo ichinthu chiphati yachipheko chimwe kukusiya mizezo yanu ene akulekela khristu phawo kufunga munthu kuyikamba kuti na uyanda kuzivana ku khristu nape kunyanyamuka kuyo kuyisiya yilikhe ero tina kuli mphwakuyo kusiya uku alikhe pele ikutina ulilemedwe mudwi kokuti nkuleza yonse kupetheka zinthu zyonse kuti muya omwi ulakwambira kuyinda kudwi idwi takasoli kulitanamuka elyo idwi ikuti na wachitha uliswekete ino nkhambo inga twakhala mane tindi takanga bwa seme wamba ula bobo atuchule kuyo mu baibele akubala mabalo amwi awa elo pao tiyo dayanda eji lyaleza ngirizi tonse tulajita ino sena titwajisi dalijanda kamba uga mojino nakwamba ula kuyisya kuyiya kwa musondo amaseseki asisipe aleza kuswa maningelo anyiga mukuyobununwa muli Jesu Kristo alimi sejisi jonge jakuyitobesya Jose, daluba kujatikizia mujato, ubola, wobo, ndizandi, itamweni, ibujana jendi, itobela, winda. Inu ndiyo bala amwe, kuzwa, masena otatwe mubaibele, jitanzi, yenda kubala kuzwa, wafilipu wani, ipati wani, jema filipu, utaligila kampangu kana nchini, akubala akwalo, winda mu 22.
For I know that Ambo, this shall turn to my salvation sandugila, your prayer.
Ilwangu,
and
winda,
the supply
wano,
of the Spirit
agupa,
of
wa
Jesus
Christo.
Christ according to my earnest expectations and my hope.
Usinizije abulangizi wangu kuti muli jimwe taka usikugweme pere ikuti jamba jonse muli jonse mbubonya lino akwalo Kristo yoyi burwa mwiri wangu na uyoba kubomi na kurufu pambo uli nime ukona ngu Kristo akufa nimpindu pere kutinanda pona mwiri kwa mbulumbu kwa minimwa yangu negwa bobo Ejo, che, sala, sejijiti.
Now, over in the book of
Romans, ino omu ya mupugu, ya baloma,
eryo,
tienda kutaligila, ajipatija 8 ya baloma, agampangu wa 35. Mbiyaga ali, jejo, tienda kubweza, ujibalo. Mwini uyo tuandanya, kutuwa uliandisho wa Kristo. Sawa mapenzi, mapati, na mafavi, upenze kwa, inzala, na ajinswe, Kenda, panga, mbolimbo kule mede, kambu, kambu, rajaigwa, tonsi, buzwa bonsi, mlabarwa mboli mbelewe, ya kukujaigwa. Pepe, musintu ezi onsi, kulika siku sunda bainda, mulingwe oyu wakatianda. Kambu ndalamwa uteti, tagwe, nuku nankabome, nankangelo, nankabendelezi, nankanguzu, Na kazi mtu, ziligo, na kazi mtu, zijiza, na buba, na kazi ya kujulu, ya unsi, na jirengi ijimbi. Yogo nzia, utuanda unye uswa, uliandisho waleza, ulima ni Kristo Jesu mwami wesu.
And in Acts 2, and the 30th verse.
Mwanchito 2, agampango wa 30.
Therefore being a prophet, and knowing that God is swore,
muwa musisimi. Aguzwa kutileza waka kukizia jigwanke, kulingwe, kulonyungu wajigungu jagwe, kwenye na unyama, uyobusa Kristo, kuti agakari ajuno jagwe, jawami. Ino oro, lukwalo ronje, kubanga, lunga gonsi, uzwa, usena pomwe, uya ulimbe, mubaibele, pele, tuwezi kuti, kuti na oro lukwalo, nunji, wabarwa, kyo janaji tuyimui, omuya, yo, Yotu kwasia, ino awe kuti leza, atu kwasia lino, mburi, mwenda, uweza jiyo eji, jifumwa jino, mburi jiyo, liyajimani nisyo, ejimani nisyo, ino aswebo, indi, ndagali kulangalanga, jivalo, eji, ndagainka, utikishinari, ndagaya ya, kinzi, utumui, lasma ya kwamba, kuti, bongo, kumani nisya, wini, imani nisyo, ejo, chejo, Dagaye ya, ino bala, zi erio, ino zomba nzi, jimani nisyo, erio, naga mkawa kutikinari, ziozwa erio, yagari kwa amba.
Webster
wamba kuti, mbulondo si, mulivajo, utakola, munguzu, yajo, wapati, mbagani, mwana, utakola, munguzu, yajo, mulondo ka, mulivajo, alimi jalo, nimbagani chobeni, ibala, Jimani nisyo. Ilo ndi andako amba. Eji. Na uchoma uti. Ino jatamaji aya. Kambo. Seri mpaisi. Kwa isigwa. Nzila ya. Nzila ya kulele mega. Kwa mizezo ule tajindri mwe. Jibotu. Iguerezia. Jibonja ujatagantu. Jintokyo. Chejita. Usala ujita. Bubotu. Loko. Bwekonzia. Kambo. Kabe nzuma. Kwa Kristo. Lagandipa. Eriyo ndi. Dianda. Utibaboni. Oye mzwezi wangu ujatikia Kristo. Nino ujatikia kwa hansi kupati. wangwa ujimaninizyo chogonji usuza kohomi kautakwe kuba ajimaninizyo chogonji kubamba uzidiriwa kautakwe kuba ajimaninizyo kambo chimo jamamanino zalo ii zalo kanzikilo yatulengelelo umakolelo arendo musena ogo wangidwe ujintu yemwe mbozo wambo wana mo eno halimi zintu yonze zilipange nelogo akutuele logo akutolwa liye uti uyumulumbe inga wabajintu yele lalogo gapati wana Kristo jendi ngabali winga manzi ya umalafu lino munganu yabana Kristo inda umanzi malafu kweka jisi nyaga ili yulu yobilo jema manino kambo tubola basena ogo uliye ntu yemwe itondeze kwa una Kristo ni yemwe eyo bede wamba museso alimi liye uti munganu yabana Kristo yede kuba aji ntu yemwe uteti ilisi idangitwe kuko mbukusena mbukwi mpauga ibuyo mbuli tuku atala ya manzi kumuo mbuli baidari mbuli gati utonta iwa kwa onzi kumuo wanjisio nyo ilasiga ukulida tukuli nini mbukusena ili mpau muo umbi wasiga muo wakunyiga muo wakumusanza muo wakujue muo wakumbo agasoli usiga uliko onzi to city kide ibomi wakuna Kristo wede kwa bomi u city kide jede kuba jitu yumu ejo ejo jamulau jalo jalo changi bego ejo jinda bumi iweni alimu ejo kuba ajitu yumu kwangidwe mamui bangidwe kumpindu siyabo mamui bangidwe kumigashiyabo mamui bangidwe kukayanza kapo sumini mamui bangidwe kumbagani yampi kikisizintu jandene kufangidwe pele niye kuti mbuli muna Kristo pede wangwa au kutu zikuti ulilueme mabona kambo inga wangiriwa umugashi wako alimi mugashi wako wako inga umulega inga wangiriwa umpi alimi inga wajaigwa alimi inga wangidwe kuzituzimwe yandene alimi ijisima golelo hele wede kuba mbagani ya mamanino wede kuba abusena bumi obo obo mtu mwede wangu magolelo agwe atamani kamba kutina uyeishuma umulimu wako jindi nchito yako ya mana jajitwa jini mkwashi wako watolwa wamana hele kuli jintu ya mwei vio ejo keya uti imbagani ya mamanino yendagashoma uti paulu wajiti yanjo mbumi kwawe uno edo ndiandagu ulubazu mkati kina sajita bobo wakukanona ambagani eyo wakati ulindime ukona angu Kristo akupa kujana no Kristo wakarijimani nijo ya paulu ya karijimani nijo ya kwenye wakari wakwe wakari mamani no akukasi ya gonsi wakari Kristo wakari jimani nisyo ijakwe paulo ya isimakani eyo yonsi wakari anjitwe mkamu ya wafarisi kari mwakari isi kwa akwia usikwa kwa mamusumisya akumulikila kuyanga kumbagani yao herebu zwa umui wakari mwendo selimuka ya kutemasiko Eriho ugaswana Jesu, busiu abusiu, eriho usu au, ugariang, ulun ikuswa, kumbagani yawe ya bufarisi. Nakuya angalubo, kuti Jesu oyo wakasi, wakabamburwa, wakakwa ugugalubo, haulu walijisi kambo, ugaswana mutu. Ejo jagamu chincha, konyaria. Taka jirimbo wanyo, usidamu jindejo, taka swangana, huku vyo, taka swangana, ii, tuyanza kapa sumini, taka swangana mtu, Jesu Kristo, inundweni, mwami, wakati, nime Jesu, jee, sanduka ogo, wakati indika nini, ya jima kuti Paul wakari, mtu usinisije, muka kuti, eji, igolo jamu sondo, kenda, uji, chambuli, igolo jamu sondo, Paulo, gila shoma, wakari mtu usinisije, usagana, alimi, kwa, 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 kuli umbi onse awa sitimini akali panthu muli vyondiswe Bible yagamba bomo musalali Jakobo 5 Eliya wali munthu uli amayira mulindiswe wachisiri kuphela uka kwakwe votu avupi kwakwe alimi wakasayira chakusinija kuti imvula yithawe ilo Paulo wakali musomo wenya wa munthu mulindiswe wachisiri kunyonganisi kwa iwakwe kuzumba uja kwakwe elyo wakali munthu usomeka wakali kunkha kuli kamwe katuka mu kakukombe motiumaningi ako kakaliko munyika iye wakali kubamwi wakakamu ako kaisikwa kuyendezikwa mwi mukhati kamalieri oyu wakali umwi wamayi waphati maningi wapakachisi bwapusuwa bachere bakwe bakapona mwaichicho bakapona kuti wakali chinthu chimwe mubumi kwa Paulo akupereka changuzu kumutuma kuchikolo kuti akonje kuyisikwa mumilawu yonse yaleza elyo akusinikira usakene wakachomajwi yonse yanchicho ilo kangwa musomo oyu wakhamu ya banthu pansi anzila wakali musisimi wakathekwa nkhamu yakwe wakapuka mugalilaya pakete kuchithamalele akuphonya iwachiswa pereka kamu kamwekakwe kakaphambwete kakali kuzolipwa kakathambula oyu munthu kukupa musisimi oyu jesu aku nazareta khambo kayakalizidwa mweni ambapo apoo paulo kakachimpha khambo kakamu kakwe kakaphambwete ka panthu iye akachisoma elyo pakamuchenjeza kulwana yilipopo ilo paulo mukuba usomeka kayeya kuna eji chinthu tachiri chaleza kalimi mungano yangu yamba kuti tachiri chaleza awo kuli chinthu chomwe luzutu yakuchitha kwechigwisya kati kuzamuzula khambo chili inga japa isinkhilo inga japa ikotho mwalinginasi kulwana kakamu kakwe kaphambwete kakuchoma apopo pakakanza moyo wakwe kuti yakunkha akutenda eyi mwalinginasi muli mbakayitha na mbungano yakwe yakachitha kuthanthamuka kunkhamu yakwe ya bufarisi uzwa umwi amakwalo munkhomo yakwe uzwa muphaisi muphati kuyonga ponse apo panthu pakali muchimo echo khambo uyu akali nopa malayirire paulo ngakali nopamba wakali mulwendo ikwakwe kuselemukira munza uthekwa damasiko akapachithya kupathama kumusanza onse mu jerusalema akopoka okawo mide stefano amakwe eyo paulo wakamuma inakwe mphakumboni aujatila iphaki ndino wakali unga wainkha kutselo awa akuchitha chinthu chichonya akugwisya isinkhilo eyi ichiphati enemakani kuyete kwakali kuthandira kuchindi chakangapo ya 7 kuthandira 11 24 kuloko ukaminu ansi chindi nakachitha wakalungumana kapela ngoyi mumuni wakaimphwi kumbereri yakwe itochi ikalizwa mumuni oyu kaliyamba kuti saulo saulo mubuzyo khambozi chondipenzya ino paulo wakalizi na saulo mukwini kalizi kuti wanthu pakwe pali kuthokela mumuni oyu ngonya ikuza yakayithuka kuzwa mwekapita ere ikuti tena mwasalowa kubona usanduzi wa ramsa wa baibele yakaindi chithondezo chakaindi yachihebrayo ija yaleza mumuni wachimo ya triango kuthandira chinthu chimwe kuli checho kuti muve potatwi waleza mubweleza omwe elyo oyu mumuni wapotatu potatwi muli omwe mukubaleza omwe chakali i chithondezo kuchihebrayo yaleza mumuni ilo mphawoche ndi musa nakamswana mwachithewo awo wakati ndime oyu uchilimbuponya yotatwe chilo sunu apuyamyaka kuchilileza nguwenya ilo musa wakamswana mwachithewo yakamalilo wakali mumuni ndi nakasowera bana pa israeli kuswa munkhanda wakali angelo wachiphangano kuti musa wakulucombo wakapona usiya ekepita wakayezesha samphawiriwa wa khristu kupa lubono lonjinganingi kuyenda olo lwa ekepita kulucomo musa wakapona kuti oyu wakali khristu bunanike ili bunanike ti pakali a munthu umwi pere pakali mchimo ya musumphulu wa mulilo mwapona ilo phawo wakunanike kuponya kukasiluka pa lupiziyo lwakwe akunkha muli khristu akukhala muli nguwe yohani wakalizi kuti wakali nguwe wakati atha ali nguwe kuya kupona muya ukapasolera kuswa mwekepita kuya munkhanda akuswa munkhanda kuya munyika yachisomecho ali ngwe mwiyopona chimo echo yakutatu yaleza kuselemuka akukhalira ngongwe yobabatizia amuyu yakusalala amaliro ino paulo takaninga uka ayo uli yakuwona ceci tele kucipamba ibuyo ubabwini kulindinye bajuda bakasikwa loko kugama umere ya mituni nakuhumbwa inthu mbuli ejo ndino yindi nakamuna oyu momoni wakati wakalize kuti oyo wakali mwami mwami gamba jimo yakuba mukamwini nana yakaita chinthu chilichonse kuti mwami oyu wakali muhebrayo usineciye indi nakaziva kuti ulya wakali muya pere amboni wakalize kuti kuonya msumpo wamaliro wakali omwe wakasolera panthu ibabwe ino pawo wachoka akuti mwami inondweni ndiyenda kuziva kuti yebo ndiweni ukaswana musa muzina ndiye ndime pere njowayima alya ambuyeyi wapo anini kuyo yesu cina akali anyika kananikire aceco copakapona amoni wakati ndazwa ikwaleza imuya momoni musumpululo wamaliro alimi ikuyetera kulireza ine wakapa muperi wa munthu kutekwa akuite zipiziyeso pawo inde lufu kuzipwa kubuke kwakwe akuya kucholo nakamana kuthantha kucholo amasuba ali makumi one wakathantha kucholo alimi abuzwa pa makumi osanwe wakabweta mucimo ca msumpululo wamaliro akatika panthu pakuti andani amwini mbuli nyambo ya maliro akukhala ali omwi aomwi wapo iyo mphawa ponse akasula muya kusala akutalika kukanana nyambo imbi mbuli muya wakaba mbiya mwabona lizakali andani amwini lizaluthanze musumpululo wamaliro mupati lizawakaipotulwa mupiri wa punthu inoleza kali andani amwini akati ka panthu pakwe imusumpululo wamaliro wausalanganya akukhala athala ya omwi aomwi wapo mbuli tumela pa mphanda ya mapangapanga amaliro milaka iphasaukire athala yapo phanda ya maliro milaka iphasaukire mbuli maliro athala ya omwi aomwi wapo ine wonse pakasulwa yeco akuthalika kukanana mnyambo mbuli muya wakapambya linonyo mwabona takhali panthu paphamukene pere kuba mukamathana pamwe omwi aomwi wiso chisichipeza yaleza ine tuyede kubola anthu omwe kali mphawo msumpululo wamaliro ulatondeze kwa muli oyo omwe muuzule wanguwe ndindi mukano yakwe yakhala anthu omwe masena akuchulu awo uzule wanguzu yaleza uli mu mukano yakwe omwe omwe wesu ukachisi zipeko yakumuuya amaofisi akumuuya wola anthu omwe kuleta oyo msumpululo wamaliro alipo ino paulo wakauziva oyo mukuba mwami khalelo kati mwami ino ndiweni nawe ndilakupenzya wakati ndime jesu ali mwinchiyo mukuli ndiwe kusansa chipinchiyo ino paulo wakadalirwa kupuka kusalemuka mukagwagwa katekwa chikamenena eyo wakali musinsini oke oyu wakasika wazinalya ananiya akubona chilengano akumupiziya ine wakali kumusanza mwalepya pa miyaka yotatu iyi kuyoiya magwalo kuyopona makani oyu musumpululo wamaliro wakaliponya kuli nguwe lino tijana kuti paulo kuumi kwakwe onse pachisikopo kumbakali ukaswanaleza kuchikuposi alimwi ukatumwaleza ino ni mbakani ino chimaninisiyo ayo akali magwalelo akukachaka onse ayi akali magwalelo achili chonse kuli paulo pachiyanyo chonse chinthu chili chonse yakamwayika yandiwe makani echo pafalisi chomakamba kasatuke akamba nakuphumbwa munthu ombi wakaswana leza kasembekezekwa kuyinda kuti echo yakachipamba opo kali bumi kwakwe onse khambo akapona leza kathondezekwa alimwi wathondezekwa kuli ngwe kuti kwakalireza kuyinda kuti alimwi wophange achimo opo mwakapete akuti linkhwika yakanana kuli ngwe kuponya mwechakapete lino echo chakali chinthu chiphati tachigami wakonzya kuti kumbere ya agripa chikaunduza chilengano chakuchulu kwakangwa kuli nchicho kwali chinthu chimwecheni chinthu chimwe chakaziva chinthu chimwe echo omwe chathakali kukonzya kuchakuli nguwe lino suno kuti na nchomapoyo ruiyo na nzira yamucheni wa wa riyo upandula baibele pao tijisibuyo uzwagu muzezo wamiyeyo pere tagwe mutu ujisinguzu unzeri aji wamba ugilo eji wamba uga magani mawatu itauti wasiga ubusyu abusyu ulingao mwari Musa unzeri alugula sawwe magani obu wawaidiga watu mwajintu chagajitiga uyo wakabunyungana wawwe wakamana kambo waimigila abusina usetegani aleza yauditawe umwe wakakunzia ikusia usa ulingwe ilimaalumi na managazi onse ujisiruzibo aleza waswana oyu wenya msumburu wa manilo ambagani usetegani ya mwe wako wina siluido wakuombe tagwe diabolosi tagwe jentu paulo wakati tagwe jiriko tagwe jijiza lofo magazi oso inga matanda anyakuswa kulianisi olo lualiza tulimuni Kristo Jesu imbagani ulizi utijindu ya mwe jaga jitiga tagwe magani unji sayansi mwenya muga tawamba jeji ejo na jembe ulangi jebo aliza sababu mwe ulimuni nduwe alimi ulimuni ngwe ubuzwa obo mwenyezi wakuti ndirimuni tata tata mwenindime mego mwenindwe yebo mwenindime yebo ulangidwe ulingwe ito pago wajisi ii bumi wene uli Kristo wakali bumi wande ni kuinda wajisi jendije mwe wajisi mzezo waruiyo lomwe telino ujisi bumi wene uli Kristo imani nizio takukwe magani unji obo Agripa wakakunze kwamba yebo wasundaka Paulo yebo wasuegewa mizezo yako yebo wakaiya maningi wakati sesundakete ilo poo wakasiga uli Agripa unjela ili bobo usila wati yebo utandila undisungiri ya uba muna Kristo wakati domba siyakuti nukaligo unzebo yo mulimwebete Hele zianzo. Iwamba kwenye tazintu. Indu watena. Omi. Kusidiki dwe ali Kristo mbali. Paulo mbaga jisi. Yago ntuko yo. Inga tojijita. Inu amalangi. Mbali yonze. Oyo mtu wakaisi kwa mu. Ii. Magwalo azintu. Yago ntuko yo. Nataka tovela enzila. Yaga ilamo. Hele jindi. Yagawa. Akwamba Kristo. Imani ni joja kwe. Mbaga ni yagwe. Pao. Wakaribu mi wandeni. Wajita wandeni. Wajita zintu. Nyongene. Wurijejo. Taka hila. Jumwe. Hindi. Haisi kwa ujita. Halimi. Jojita. Jintu jijonya. Kutina mungano. Yale ya iuswa. Kukanso eyo. Yama mungano. Na kuchoka. Kukamba iji. Yale za mbagani. Yago. Kukamba iji. Yale za. Kukamba gani. Yago. Ejo inga. Yajijita. Ere. Taka sola. Kukamba. Zidirila. Wakabamba. Amutu. Halimi. Yagede kuwa, ee, baibe yagati, baibu jijita, hele kuyoba na winga, oyo, wakasabwa, kusoko malingelo anja, oyo, uyabujata, kumbaga ni eyo, ndakuza kuwana, utamani, upasauga, kena mkina mjendi, uzwa, uede ni eyo, jindi, ujaga, jita, hao, wakabola, mundano, wabulowa, jendo lonsi, uyabutala, ukalifali, kalimu kuswa, ukalifali, kanjidi, amuzila eyo, akusumana na kumbaga ni, Yesu. Ere buzwa umwe. Yenda bola kutamina bagwe ene. Bons abo. Bangide. Kumbagani eyo. Bayo busigwa. Bobo tamani. Kambo zi. Bagari mubo tamani. Yindi jose. Bagari mubo tamani. Mubo tamani. Bagibela jaleza. Bagari mubo ya wawe. Matarigilo. Ere jendi. Yontamo pati. Ya doswa. Tenzila ya buloa. Ejo. Itonde ejo. Yagali kwa nana, jendi, yagastiga utwa, mwenyiga, vantu wawase, abo, wakasangani sikwa, mugulowa, mwobo, kayakuloka, mwonya, kutulu mwotamani alvo, helenzula, ibuyo, mwajioba, doangwa, kuchimani nisi ejo, Yesu Kristo, yalo, chimani nisiyo, kutari, kutudira, wamuntu, heleleza, wakamukusia kusobaku, alimi walo, chimani nisiyo, ilo tulisi kuti, ulapona, kambo, kuhu, ulandiswe, munguzu, siyabubuke, wakwe, wajita yintu, chijonya, chaka jita tindi, nagali anu anjiga. Nilangi tuwe kumbaga ni eyu, oye mamani no, anza ngozi yonse. Nilangi tuwe, unichijo, obo mbumi wangu. Ndagali susibi, chindi Kristo, nagali futula, ndaga swana jinti yumwe. Ido kusita, jindi ejo, njaga njila, mwenindi mei, jali, jali andeni. Ejo ndilangi tuwe, unichijo, kutusionse obo. Mwabide, nilangi tuwe, konya alia, ino pawaleza, la pambula umi, iwawe, undelegela ukona, mwenindi mei, pao, tulangi tuwe, ndi tachipande ipanda na lomwe ejo pamwene tipayenda kuchoma umugame ulangire kuli jejo ejo tichithomena jako ejo ejo libala yomamanino ili mpawo kuti nawalo ndiji kokuti eri yede kwati yamamanino eri lyelile kuchipamba kukumbwa ako chokambo ako patambo pasubila oyungu Kristo palimwi kukumbwa chinthu yimphene kuli ejo takwe chendizi kuchadizi yanchicho ejo chotiyenda kuziva chejo jwi eri choyamba khambo ndakitwe kuli Kristo alimwi Kristo ndiji mwachimkhwa lino ero chipolo chopi yakwe ejo chikapikhala uswa uno muya usalo omwe uli wano kuyipulula chapilo ejo yachwi mulipiyo mwachakapeteka indi kuya kukuchepa kwakwe Isaiah 96 mwachindi yonse makwalo inthu yonse yakaombwa angwe yakasolila omwe yamuphoko yaluka thwamba kuti chire twachipona ejo ili wali mamanino wakali i wali makwalelo achisisime awalo yakwe wakasolisha ejo makani akale inyimbo inthu zyonse mwachisimiano yakale yakanena ngwe yakasolizikwa onyawo ijo jakapambakani ijo jakapa imaninicho chapi yaleza umukhalo obo ili panthu peni pakasiyalulwa pamukhalo obo abo pazwile muya usala mimbakani yalukwalo olu twede kusolizikwa mumazuwa aya akumamanino mimbakani mimbakani yaleza khamba ndi chwiri yakwe alimwe chwi mu Kristo mimbakani takwenzula yakuswa kuli mchicho inthu chomwe ijo chikudzata mulimbanayamba ikuamba kuchita zinthu totakakonja kuchita panje yakapamba paulo kuchita zinthu yataka lino kuchita yaponthu chakachita musa kuchita zinthu yataka lino kuchita yaponthu chipamba mwana a mwanakazi onse kuchita zinthu yataka lino kuchita mbuli yonse chalo chinthu chomwe chakuti ulisimbidwe uli chicho chalo chinthu chomwe chisitikizo yako ili mbuli i nikasi kubwato kubwato ulangite kunkasi mudindi yakuolya mvula ili kuti na Kristu chimane ndiyo chako ulangitwe uli nguwe mudindi chamapenzi bwato ina pakulekela kutungana yakukandauka kumyala phele ijo tumachitha galosi ya inkasi inkasi ila wapalika kusikila ya haka kutharisiyo ya myala
is tied to the anchor.
Ere bwato bulangitwe unkasi chalo chithomeno ya bwato.
Born again Christian.
Eryo muna Kristo okasiyalulwa bulangitwe kuli Kristo palimi Bible ni nkasi cheyo tu kuthwangitwe lekera tupunga lekera chinthu chayandene lekera sayansi lekera kasiwisa kwamba chili chonse chokayenda kukumbwa eryo iji yajamba o kuchisomezyo ulangitwe kuli chejo kuli chinthu chomwe chitha ngatulekeli kuswa kuli nchicho mambopo muna Kristo wedi wakasiyalwa lakhala api eryo kuti na yamba chinthu chomwe yakuchitha panzila yakuchichitha iyo ndiye njira mupete kuchichitha takukwemakani ejo kumbwa munthu umbi chamba ombopopo lisa mwakamba ulangitwe kuli chejo bomi kuyeme kuli Kristo Kristo alipo ili mbuli nyenyezi yakunyika nyomwelesi inyika inazunguluka ili nyenyezi chezyo ndimbona mbuli nyenyezi yakumangwelesa mwalo nyenyezi yakupejato inyika inazunguluka puyo phele ila somelele akuswa kunyenyezi ejo yonse chitha nyenyezi yakunyika ino thokochikwekha khampasi yako kunyenyezi yakumangwelesa takusika kulikonse khamba chifumo chithopela inje kuli munyenyezi yakumangwelesa umbo alimwe chifumo chithopela kulikuti mwabona takukonje kuchichita erenga wapikha kunyenyezi yakunyika amen takuichathira yakumanina akuti yozitira ili obumi kuyeme kuli Kristo yindu asweka walo ni nyenyezi yako yakunyika pawo kuti na walo ni nyenyezi yakunyika muya sala kampasi yako khapela kampasi yothendeka piyo kunyenyezi yakunyika achikathondekeli kukasiyasiya na kapungwe pakathondeki kukunyanyamuka na kukumbwa mwachipede iyo chathira anguzu kunyenyezi yakunyika Walo, ni nyanyezi, yanu, ya wunika, yendu wa soega inga, wenda, katumungwe, kazitu mburi ezio, heli kampasi, muya salala, yukutendagila, chokeni, honya kuji, kuli ngu Kristo, kabela, wakujatila, ya kutongomana, wanga kuli jejo, ino kuti, na watali nyanyezi, ya wunika, wakutimutu, kandogo ya kusola kujana, sila yakwe, arwizi, masigunko, ino, na, wangi na puu ya usala, umulaila ya kujwi, ya leza, kukulibolula, Aguli tondesia, ino inga tojitanzi mwola eri, mwya salala, utendeka pyo kuti, utaka panani, ujinkwa jirike, hele winda kuti, yonse, utalijibela, jafi, hele ikbi, yonse, yonse, yandirio, yonse ikbi erio, jizwa, mulomo waleza, ejo, chejo mtu, chaponena, walo, chumani nijo jago, mwomi bago, walo, unyenyezi yago, Yago nyiga, nyewa umalizi, dekuba, ajitu yimwe, jimbi, yago kwa siya mama nino, ansango, nyewa umalizi, wakari jindi kule meka, wakutapole, wakayami jali, jejo mwana kasi, chagamba, ishumakuti, sinarewe, wali Emily Posti, wayanda, narubizi ali, erio, niyakuti, niluleme, Emily Posti, tandiwe marani na, Emily Posti wakati, uweza jepulu, yago, akulia ii, wenyangu, achijo, Ezio, yagali, zianza, kambozi, walijimani nizio, ya zianza, ya kutafule. Mbombobo, yutina wakati, ya mziri ya kuberesia, manzanu, ya hida kuberesia, manzanu, kambozi, ya jisi, ya mbamba, uwa, imani nizio, ya zianza, ya kuberesia, iye mnene, walijimani, ezio, jemani, ya kajisi, iye, imani nizio, kabila oyu wakali, itura, ya walijimani nizio, tandiwema wani ezio kumbwa mtu, umbe, chagamba, ini itura nagati, wajijita, Ula yijita. Inga chibotu. Walondi bala. Ya mambanido. Itra mwagavede. Walijin eyo. Romu. Niyaga chisi jimani nisio. Kalimu oyu wakali. Musolini. Mwendelezi ongudu. Jimani ide. Imutu wakenzia. Ya uringwe. Mini tulio mwe. Ukwamba nisio. Wakamutu bula. Mwoto wala wakwe. Akumu. Donselanse. Kali. Sega mba uti. Mini tulio mwe. Ukwamba nisio. Nagati. Onoba. Ogunu ajindi. Jimani nisio. Mwa. Chagamba. Kakede ujijita. Kakajita unyona. Wakati. Yoma inyika yose. Unyone na ujiri yakwe. Ya sunguluka kuinda. Ujiri yakwe. Wakari jindi. Eke pita. Nyeka jisi. Jimani nisio. Wakari falawo. Ya sile mgila kwe kipita. Jindi jimwe. Wana kuyo. Masena ayo. Eri uwerede. Ugusia kwe yansi. Tukwa kula. Lima kumi. Kuhile. Yo jana. Yuno. Kwa mi. Yuakala. Mulelo kwa Roma. Jindi. Negali muromu, akumusanza, mweka pita. Mwabona, ingasanduka kutugela, usugo u, yambaka kandari, kambu wakari, musubu ulubide, wajimani nisio, bambobo, yilubide, jagajiva, yagalisimani nisio, yagabambwa abantu. Yagalisimani nisio, yonsi, yagapangwa amutu, akusidirila gonsi, yagapangwa amutu, wede kuba, usugo, yede kuba, usugo, walo, musubu ulubide, agobo, ulagagirwa, amuevyo, jisi yasu. Yindi kwanjila, mapenzi, nina mtu umwe, wajitazi tuyo mwe, elu, walajistola omono, ndiza, muii, kuta, nini ya dolopo. Kuta imwe, ya wasirigali, hao, ilazimanana, imanana elu kumaregelo, ya sigabu kuta, inda, ino kuta inda, simani niyo, ya jisi, elu, ilajibamba, ino umu Canada, enzuma, ilazwa umu Canada inda, launka, Uso Canada, ulinama ilu, heli United States, ni kutainda, ejo, chimane nisho, ini zimwe, tatu yandi, mchala iwabo, heli gede, mfiriwa, wengkugo, neguba, ee manane, tatu sumiani, achijo, tatu yandi, mseso, ee ndijo mwe, heli chimane nisho, ya jisi eji, ya jisi ilangidwe, ulichijo, mama nilu, abu kasi ya wonsi, jendi eo kuta, inda ya amba wati, wasurwa, Wasurwa, tere deguwa, antijo, karijete, karijese, jese, ina wuti, nukratis, nituyiri jonsi, mwere ejo, masimbe, kurima ninijo, kusintus yonsi, kurima ninijo, umusawano wabola, oyu, musikusiria, chibotu, ejo, na wati, yanyo, obo mbo, mwajibede, takwe magani, ejo, chamba, ejo, heyo, mzila, mwajibona, mzila, mwajibona, chejo, chagamba, jalo, Chimani nisho, ina wamba, yanyo, wede kusimanana, anjiyo, kambu eyo, njimzila, mboya, ulembwa, yanyo, ina wati, nubatari sikusiria, lino ingoni, unga, wawaululeme, umuya wati, yanyo, umbi wati, yanyo, yali bola, yali, vaa inga, mwaba arupia piongano, Inga, ima siwa chakujita. Leta kwa amwi. Kia mtu umwi. Kwa kwa siya, amen. Ndani mwaka mtu. Logo, yonya eno. Lemu, aleluya. Wede kwa jinti ya mwi. Ejo, ya malegalo. Nilipomeni kwa pati. Ulijejo, oh, lino. Uli mtu umwi. Kwa siya kwa mba kwa si. Sibi, na. Tajiri jiri. Ndiko meni kapati, kulijejo. Ndiko meni kambo, wajimane nijo. Tawe, uwasianya. Tawiyandigani, uwasianya. Tukusibia kapati. Yanyo, obo mbajiwede. Ujengelo, misesego. Yanyo, akusmanana. Jindilezo, omba, jintu jiri jose. Eyo, jengelo, mbajiwede. Tawiyandigi, uwasianya. Ujatijanchijo, obo mbajiwede. Wagamba obo. Ejo, ejimane nijo. Yabona Kristo, kuti. Na, muna Kristo. Ezo rati, wajita nzila e, eyo, nzila, wajita wajikwa, tawe kwa chanyi, e, wati, yari, tawe jintu, jatibisa, chijo, nizamba bobo, eyo, jajibamba, eyo, keimani nisho, kumuchome weni, inya, ino uti, wakari jintu yumwe, mbulija eyo, kukuli, kutunga toba, saa Methodist, inga, bailuleme, Baptisti, Presbyteria, Lutherani, nangi, inga, yalulama, mabona inga saba, kegambo, tumu, tumu kwa chakuba, atepi angano, alimi au kegambo, baka angulula, mshimani nisho, ejo, kegambo, tuwa swega, anyenye ezi zimbi. Ele, kuli jimani nisho, wede kwa jimani nisho, yandika nakupa, jimani nisho, ejo, ejo jimani nisho, ilo ndiki, ilo ejo pamwi, soba amba, tajuga magani. Ii mnene, ino kutina, ituwa jisi, siku sibia, musobano wapola, bonsi inga, daba, wera na masusu, wongka na, urwa na, mwawana, awa pega ambo, kutiendega na imani nijo, kukuna Kristo, kulega ogu, kukwela masusu, wongka na, urwa na, mwawana, iji, yaga jamba, kabela, iji, yaji wamba, ntarikisi na, kukwisia, kulindijo, ama jisia boyo, munzila, mwajibede, nyomulisi, kulijimane nijo, kutrafiki, Oyo, umuni usubila, isibio, kwende, wamiyo togala, inovuti, yumu, yumui, tajweregi. Oma, sena, unimuga sola kunjila, mwini imui, yayo, nejisi. Wina usumbazia, umba, na mtegenya, urejisi. Inovuti, ayimalaiti, ayimiga, taberegi, babose, wanu, kwankwana, enji, aria, umui, wati, ndari mutangi, usigawa, aombi wati, andi wambila jinti imui, dede, iwerega. Oma, balo panagasi, kaba kukawusia, mapesi, eyo, barumi, kaba wana, mpahindi, kabela, maula magani, alpukyongano, wede ikuwa jimani nisho, hindi yemwe, jamba kuti, eji, yeruleme, kabela, chajiyo, jini malaiti, ati, weima, jamba weima. Yendo amba kuti, weya, jamba kuka, ina, tajiri obo, ulimupenzi, njejula mojwede, uomi, Wakuna Kristo, kulibu sana, wakuimina, alimi kulibu sana, wia wia, hiki, kareza, ujimane nisho ejo, oyo, uwa Kristo, imanene, utina yabo, utina, lihibyo, ya kwende, wamiotogala, katiyaki, hao, tijisi, uchwandana, wakwende, wamiotogala, yondi yabo si ejo, sejo, tijisi, utala wia, mu Pentagon, yabu kumbesunu, uchwandana wakwende, wamiotogala, wasiguli jengezia, batashwami, asinti chosi, basi chwandane, Atoa mwe, mwajisi kusundana, wapwende, wamiotogala, kambozi, tabajisi, jimani nisho, umuati, ee, turi, turi jimani nisho, umu yombi, wati, turi jimani nisho, leza, wajimani nisho, wati, akube, yonsi jimani nisho, mwuzeria jangu, jiveja kubeji, jangu, jiveja kweni, nakobu, chejo jimani nisho, kubuna Kristo, wai mama nino, wati ya gonsi, daibe liga mbabobu, ejo, idajibamba, Ululama ii mnene, wede kubwa jimani nisho, mwazintu siyonse, mwadivyo amwi mamuganu asunu, mwenji mamuganu, ujisi jimani nisho, jao, umwi amwi ujisi, jawe mweni, jintu yimwi, mwrimbaswa ababetesi, mtu amwi, wajita nzila, njaga ya kuti, njaga yuleme. Ede ejo, sajilose, mwabwana ejo, chindi, ijaleza, abasesimi, nuataninga, ikuba, eji, yalo. Chimane nisho. Bagaji se chimane nisho. Jaboveni, umwe aumwe. Kwa amba kuti, mweni anzila. Tulebweni anzila. Jezo rati, wakarebweni anzila. Iweni, zila, amomboni. Samba mbobo. Hao, walondijwe. Kwa wabo, chejo. zimanenezyo ndero zimanenezyo yatobongwe bagwayo ndu ulehiyo ndilelo bede kujileka kunka ndina mutu ulajita mwona umesa awa mweni ndero za ulejitenzila ulingwe ya ujijita mwabona ndindeleza apiri yakwe abasisime bakwe mbatabo bantu bose babajitabuyo mburi wabaliganda ujita ndero ezo ijakali mubuzi wabono mwe omwe wamba kuti ndi ndizulirwa kuli e ta ulimina kristu ndi muna presbyteria tena ulimina kristu ndakubuzya musimbo omwe wakati ndakupha kunkhwisa ndi yasiya khendulo usiku abomwi mwalume ondi wakati mundano wa mikhayelo ndakabuzya kuti na wabalimina kristu kati ndi muna amerika mboboti mbojayamba mbuli eyo ejisi cinthu ya ujita anchejo mwabona balangidwe ujisi omwe ombe ulangidwe kukabunga tuyanza topsumini ere muna kristu jamba muli kristu alimi la ilike jogonja kuba muli kristu muli kristu ipi kuba mulindwe eyo itomeno ihya magawon eji panitana usanduka alimi ndi komene kuti leza wanijata mbungano gaitana jita apopo ndakalili cindine mukutawusemo watu muna baptisti mukesu neilo ulimukulemu sunu wawasika kuselo wakamba ula andime eyo oo uli bantu banji abo awandika uli ndime cindine ekali usola ujana leza mukamba usi wa Seventh Day Adventist waulienda kundi ndisangane ambapo abomwi ndakabona kuti na ndiye wamuna kristu iti ndakonja kwamba ino ndi muna Seventh Day Adventist inu eyo ulikapotu ndi muna baptist ulikapotu mwabona pele ndakanjita kuba ayi ndi yemwe ndakasimphe loko anini winda yeyo te tikakonja kushoma khambo omwe omwe wakali wonkomona ndakati uli muthu omwe ukusana pomwe wede kuba acinthu chomwe chabwini ukusana pomwe abobo ndakabulide chimanenesyo abobo ndakabwesa chomwe igwiri aleza abobo ndakabala kuti ikuti walo ndijwi musalali johane 1 ero achimanenesyo edi yoyaka mbukano yangu mbambobo abobo ndakamukwesa kugwiri akwe yobunosyo 22:19 yakati umwa muthu yopisya edwi yomwe kuswa kuli eli nakuingisya ili yomwe kuli ndilyo eto chimanenesyo aimamanino angongosyo eji chimanenesyo umwa muthu ukusya cinthu uzakuli ndilyo nakuingisya umwa cinthu kuli ndilyo leza wakati yokusya abuyo chipela chakwe ikuswa mphoko ya bomi abobo eyo yakede ikuba chimanenesyo ero jesu wakati muthu akaphwaneni kuti nkhwajilike phele kujiriya onse awo iris eli yonse jwi yakede kuba ngati mulawu akhala ya mulawu akakala akhala ikakala eyo njenzela mwachede iusika mbabonya mbuli mbokulembedwe awo wakati inawa mwakhalira mulindime twalondi madzi angu khalira mulindime inga mwalomba eyo chomuyanda ndakaziwa mphawo kuti na na kristu wakati ichi yaleza alimi wakati jwi alimi ukusumena ichi ichi yakaphwana mulingwe phawo ndilizi kuti na mwakhalira mulindime apiri angu mulindinye amulombe eyo chomuyanda alimi kuti na uli modzi acipera chabwi yolombakoyo eyo jwi yalikuyambira kulomba lizi ibuzwa momupona pawo akulomba mbuli mbokuyerede abobo kikako kujokera kuti iyo bamba bamba ulalinu uyu ubama munthu pele ndilangidwe ndilangidwe kuli jesu kristu ulingwe zinda kugwiri akwe walo chimanenesyo changu ndakachana kuti tumungwe onse anthu yachisi chimanenesyo omwe aomwe omwe aomwe palichisi chimanenesyo japo peni muna katolika ini popo pamba indi yemwe chejo chejo chimanenesyo yamukano yakatholika yanikwe makani ejo paili chamba ejo bishopo chamba ejo kadinalo chamba ili popo wajamba chejo ejo chimanenesyo yeleruleme mumukano ya methodisti abonji watongwe kaprotestani ejo bishopo chamba ejo chimanenesyo wamana ejo kasiyansiya chokamba eyo chimanenesyo koto eyo mulunguzi wabonse chamba na inga baba na muthu oyu walipokolosyo nape eyo chimanenesyo ulayimphana amapi akwe ulathandwa kuswa mukabunga pana yedye talilanganisikwi e mwabona mwajana chimanenesyo ezi imwe achimwe mukuba chimanenesyo yakwejeni ele nyomulizi andandi eji kusampaula ndajamba kubwini ndi wambuli paulo mwakajita inakati munchito 20:24 takwe zinthu ezi Indi sunganya. Tegazi deku ziwa chintu. Agatikanu. Pele Jesu Kristu. Umuiwalo. Ukakamburwa. Tepense kwi. Uzimanini jo ezi. Na. Kukopu. Bishopu. Na mlinguzi. Wagoonsi. Na singuta. Na jenga. Na kufungwa. Bajibede. Wee nasu. Ezi. Indi sunganya. Kendi wana gani. Na. Kamba kutu. Ezi. Kata. Kwa. Ezi. Kajiba miwanda anonurja. Ndiganzu deku chasiwa chintu. Jita. Jesu Kristu. Jila kwi. Yatundeze ku agati Yesu. Dila angitwe. Ulije ejo. Eyo ni nkasi yangu, ndakasimpa, muli eyo. Uzida, nida, paulu wakati. Uzida, ninaka mswana, kumu kwa kwa, ndakaje buka, ijisi. Wakandi uramiga, maa obo, wakandi uramiga, inakururamiga, wakandi ta, muli nipen, heli, kutuwa jindi, nakandi uramiga, ndaka angwa, muli nchijo, ndaka wana kwi, uti, yegali kwini, nitu siyonsi, limpene, muli ndijo. Jegali rubide. Nyomuli si jintu na, wajisi, bukante, mwende futula, wajisi bukante, ufutula. Eyo, diga nzide, hii ndaguli andu wakwe, ujitaguli andu wakwe, ikambo, diga jijita, kandisika ambo, chaka jijita, utari kuingizi ya kwenye nilio, na kukwisi ya kwenye nilio, mwili, wanda amba, jie kono chio, hili tu na nchini, ya kamba uki, utajijiti, ikuti na walo, chimani ziyoje tu, chajigwangi iwa bumbi, tawe inzla, uli nchijo, ya kupa, kunzari ya babo, wele kupa, chimani nisho, eki, jema manino,
There were millions in sin.
Nyongalizi, bagali bali, mamilioni. Mujibiji indi, nega futula. Wajisi, buganze. Mugoni futula. Nijikambio agati, gawagwesu. Sindi sinji. Bashama muganzwa, ninyunguranzoga. Nubizio musina, ya Jesu Kristo asintu. E, yonse zindi. Ziboneka akuma, asilengano, anguzi ya Kristo, ya kakweeda. Akutapatia tubunga asintu. Niji kambio, hili, wajisi gambo, waundi kutula, uganze, ujiita, waundi kutula, hindi, wakali kamilioni, ala mwi, mwijibi, hili, waundi kutula, ugamba kamwi, wakali bantubaiti, wakali bantubasungu, wakali basihuiruyo, wakukambi, wakali mabishopu, wamai, wakimezimbi, mumunda, hindi, nagani kutula, hili, waundi kutula, ugamba kamwi, hili, ondakona, bichibuti, chimane nijo, alimu njilangide, ulindiyo, uganza kuti, ligasiwi, jintu, jindi, jita, Yesu Kristo, kabela walo, wakabamburwa, wajisi, gambo, kulinkijo, halini, diliganzide ujata, gambo agu. Tawe malani ejo kumwa mutu, gumbi, tamba, gambi, iwa, kenyona, na wafubatia, tele, ejo, tengidwe, wakari, unyanda, kubabobo, wajisi, bobo, nagapangwa, bobo, kubuganze, nagajitokombo, kubakube, bons, bobo, kumumbi, ejo, kabukami, kambo, Bobo, wakwanzia, ujiotula kuswa, mwenendele, kubika yutu ya mwe omu ya, elyo, yangani ejwi ya kwe, elyo, ndika nzide, uti, segazibi jentu, ejembe, jita Kristo. Lufura Kristo, yangani jimane nisho, yangani jimane nisho, kaima kolelo, bakuyo wa konsi, ulimbabo, bakayo walufu, lufu wakwe, jimane nisho, hao, batu wakalayo walufu, bakalo jobu, bakayo walufu, kene jindi, nangu wana jirengano. Walizi kutisi ndi yonzi, tiga nyonyoka, mwashi wakwe, gana wakwe, wakwe, nabamuka yitu wakwe, wakamurwana, kambu, ununka, wakwe, wakwe, wasi yote, yakwe, yakwe, wakala yuzwa, munganda yakwe, ajivi yakwe, wakumba yote, yakwe, yakwe, elu mga yitu wakwe, awalo, wati, kambu zi, tusinga njileza, wakwalfu, wakati yabu, wambala mri, mwana kasi mufafuba, mwana, bawajendi yabu, naganana, Ulingwe, amui masuba aya, yanda, yo pasawa eyo isina, ulingwe, eluhu, akumutondeja kuti, wali Kristo, jina kachisi jimu eji, asintu jonsi, jangali manige, ulingwe, hao, wakawana jirengado, ya umi ululele, sori yanda ujana kutu, wali uonja, umimi nina, agati, uikamanza we, amutu sisibi, aliza usala, uima mwazala, edu, isawakam, ulegila kujibona, miaka ilisu, yone igule, jangali manu nisu, jagwe, wakabuka, Aguli funga ya mwini. Haleluya. Jini mutu naga yowa kufa. Nanyamuka. Aguli funga ya mwini. Mlanga mwini. Ya kukona obo. Jirengano. Janisa. Mbajwede. Mbakona jirengano ejo. Wakati. Jirisi mwononi wangu ulapona. Alimasba akumamanino. Ya imigila achala. Anjiga e. Ego. Mbukyanga. Kulichijo. Nego utituga. Kaluganda. Kanyunyu na mwitu. Nego bobo. Mubili wangu. Jogo nalisa. Oyo. Kundiyo ibona wangu. Ndiri angidwe, kunichijo, wamba, wakachibona yakaichomecho yaleza wakalanga kuyinda milawu ya bulenge muli mundakali mwa milawu chatija kusumanane mwa mulawu wa bulenge kusumanane iwachwe kusumanane wa miyitu yaleza zinthu zyonse zilimo kusumanana wakalomba muli Yohana 14 wakati kuli balangizi musamu ikuti na lyafa iluwaluwa ikuti lyafa asimwezimbi hele ingati mutu alaha akufa wakati ulale kana makwi wakasika kuto mulemika yakachumpha ou hawo wakati inawo uyo ni sisa uyo umbwe wandi sisa uni wamba ukusanapo sisibi mane ibwa ali kwako mukainde wakayo walufu pejindi yakakona kumene mukuba musisini wakapona bubuli wa jesu kristo wakompolola wanonani wangu ulapana amulangirire wamwita kuti munononi amulangirire yesu munononi wangu ulapona alimi masuba akuma maneno yaiila akhala anyiga ndipo kuti thuka tholukanda zangu twanyonyona muwiri uyu ndipapopo muwiri wangu njobonaleza leza munononi sakali chinthu chinyonya leza muthu pakapanga pomwe njobonaleza uyu uwo ndiwo uliponena wangu meso angu ayebona alimi utali ambi amen utali mutombi chita uyu munononi leza wangwe meso angu wayeobona walowo chimane ndiyo walowo chimane ndiyo lakucha kuyo wakonse kuzwa kuloko lakweza kuyo wakonse mbahebrayo ali tuga mphango ka 14 ka 15 amalangiri wakakweza chiimo ya munthu kufwambali omwe wakonse wakakweza chiimo ya munthu woimonononi wakaseluka ansi akubambwa wa munthu tegwa wakonse kupa munthu omwe umuntu wonse ou mokuti wajijika imeoleza wakawa munthu wanze ukadela isuvulo ya munthu pere aifumu ya pasika wakayithuka kachisi napi akulufu gehena ayumbwe amen leza oyo wakalikonja kupa kajingano asiumbwe tiziakonja umujatilila takwe chinthu gehena tiakakonja umujatilila takwe chinthu takalikonja umujatilila wakapuka wachisi zidaluzyo wakapuka musundi phambo wakasunda lufu lonse gehena tumbwe inakali anyika wakasunda marwasi wakasunda zinthu zyonse wakasunda marweza wakasunda zinthu zyonse tiakete kusundwa ili wakayithuka alufu gehena achumbwe mapiga alengelela kulipasi lwakwe pakutantha kuchulu ukasipeko kumunthu pakuchoka awusuwawa pentekoste akusipha kuli petro umungano amen walo chimaneniso yesu kuya konse kwalufu kambo lapona tulapona aswewo aroma edwani ikango ukuba pakaruramikwa kuli chomo ichisilo umono aleza kuyenda mwami yesu jesu kristo chena kuti ndachoma opo paroma 5 chena kuti elo elo kururamikwa kwesu leza ukamukusiya avuzwa kwatatu kururamikwa inochoma lwesu kuti tiwakuchoma elo wamukusiya kururamikwa inochoma lwesu ino chindi chakachitha kaindi wakamuthuma kuchoka tikururamika kuyo khambo luchomo lwesu lwachoma mbuya nsololo khristu wabowola mulingo kururamikwa iwesu khambo pakapoka ikuswa ulufu kuya kubomi elo lino tulikana valombi apasimbi laleza kakhete masenda akuchulu muli khristu jesu watiruramika kuyinda kukubwe tibwakwe eco chitha kururamikwa kuziva achisiyo yakutuka lwesu ungatikenso lino mubonya bubi ba khristu kamutunthana mulindiswe elo mokuti mwatukonja kukaka idwi walo walo ndidwi litupha kanza mweni aka mbuya usala holi nowa lo nizi ili elo nyenyezi yakunyika khristu ndiye nyenyezi yakunyika alimi muuya usalala koko kululamikwa kuthondekela muchomi konya kugama kunyenyezi yakunyika chohyo muya usala vyonse yothondeka kuti ndina kuthondeka wasiyasiya nakamungwe tawuli muya usalala akonji kuchita checho kuthondeka kuthiwa kuti iliyakwe tindi nakafa simbikizya elochi akuwamba elochi wakasimbe amen wakafa kuthekwa kwenze usika mweni kuti elyo walombomi wakuphananasiya kubamba ichwi elyo kuphona alipo wakali ibukanze ikwakwe wakufa yakuti wakachili kukonja kulithondeza mweni kuyinda mumungano yakwe kubamba ichwi lyonse kuyinda makhalo onse kulilemeka mbuponya wabwiyo njira mweyete kuchita walo nisana yamuphange muphange bamungano ino chinzi ba apostolo basisimi bamayi abamwi elo walo nisana zipereka achecho elo yaperekwa ansana zimwe zithekwa muli walo walo wamulilo kupita kasi walo wamulilo uli mu chemba yakusukila kuyende iyi gazi ipi ya ilipo mu chemba eyu isuka upya wongwe ukausuka mulilo wongwe ujisindikiza walo ninguzu yamubuke nguleza walo mulilo obo mbwabete kakutawe lukasyo gamba timoteo mutanzi 316 mawali mapati asisit ahabuleza kambuleza wakayuguluwa mwili wakabonwa abangelo wakutambulwa mubulemu wadileza kabula zotulabusena wasizibi imunane eugeni walo leza wamugusya abuzwa watatu wakali wakululamigwa wesu igango wakasumpulwa kutenza vyalulyo yamupati ujulu ngosikombelezezya ngubamba komelezyo ali yesu kambo kakulenga kwa yesu mbuli kutyamba kulingwe akufa kuli lwesu kubikabye yakwe kucyokera kulindiswe yishomezyo elyo lusomolwesu ubamba elyo kupona kambo kristu ulimulindiswe kuponanisyajwi obo mundu wamoja kuti mung'ano yakwanza kubona elyo inkazi yanyo yonse anzongu yomana elyo ingayaka nkutambati eyo minyenyezi yakunyika haleluya ayi mamanino anzongwa zyonse mamanino amikusiyo yonse ayo mamanino azintu zyonse leza pakamba bobo eyo cicimaninivyo kuyanga kuli nciyo paulo akati takwe ciliko wina cijiza lofu malwazi cinswe henvyo cigonzi utwandanya kuzwa kuli eyo tulangidwe cicimaninivyo kali kambo mivu kupona ngu kristo akukwa ni pindu takwe cimbi cicatilira pere eyo cili alya eyo cecimaninivyo walo cimaninivyo cecu kambo cicisikanza mwene kapupuke kambo wakapuka mulindiswe mbakuti mbatusuka ulapona ulacita bumwenye awo eyo cakacita cindi nakali anu anyika wongwe usumpulo wa mulilo ciyi cisiifoto ya oyo alya wongwe uli mu mugano uli wano sunu alimi uli mubili oyu bereka akucita mbubonya mbuli mbakacita kaindi ikuti nabumi wa musasa wanamunywa wapikha mu jikosi kawugasyali jikosi jimbi takwanji kambo yoba namunywa kambo bumi buli mwingwe bwanamunywa eli kuti nama mukhale mulindi meyi apiri angu mulindinywe amulombe eyo comuyanda yoba abanamunywa amen imanenicyo ndizo kuti mbweni langa imuntu iwangu ulicyeyo alimi ndizo kuti mbweni iliyaleza walo simanenicyo yesu vatesalonika vabiri cipati ya 2 tulabalo eyo tiyokwepa abayanga besu iyo muswana mumulengalenga obo moyo wangu wautunthana kuti lyonse mubuku yakwe amen lezaolati tiyokwempa mumulengalenga iyo swana abayanga besu amen kamba cwi kunsi wa moyo wangu kambo ipi timukati muya ndasisa cwiryako mu moyo wangu mwami kuti takupisiki ndayanga kumindu yangu liungozyo yangu yabulo yebo uli umbe lyangu lyonse tandikazungani sikwi iyo ndekwa kuti ndiyenda kuyinda mukuti lyacumphule calufu ndikayokubwi kambo kuli imaninicyo yangu ndionkha kuselo kuyinda obwya kayola iyo ndisomona ndayikha kupenda malafu abwatho iwangu uyo uli cicatizyo yangu amen yebo uli kunze yacisitirizyo awo ndomve yakundenja kuku phati jambula iwe omwe kuyoba okuya yacicyo yangu ubulemu yendi yasalamukila zimphule yakuti mphule calufu yendi yasalamukila kusodano yendi ndakusapuka walo cimanenicyo yangu ndilangidwe ndi omwe wakapuka ulwasulumi iyo ndikwela kuyinda menda anthenda cikayoyi kupi kambo uli andime amen umulekele unga kuyosya pamaku amvula umilufu na kuphungwa ciliko thakwe iyo twandanya ndilangidwe kuchiunguzyo eyo eyo chiunguzyo ndilacatilira ndilacatilira mukati kacisitirizyo uli tsimbidwe ndilacatilira kulileza kutala ndilacatilira umoyo wangu muya sala ngondikophela kucicomezyo eyo ndime kutali yoba ndakuti obo nebo kuzwa kumwi njoba ndimubuke abume wambaleza uyu ucuma muli ndime nebo kuti wakalipidi walo uyo upona ali mwi ufumbwa oyo upona aucoma muli ndime takapwipe lekela lufu kucita ufumbwa tolyenda tatukanipenzi kambo ilamidwe ilamidwe kuti ndimuba malwazi anga andikweza na inkhulu izwa kunthopolo kuzwa kumwi ingawandithola tandizi obo mboji yakuba inondonda nonse kacipamba kuli ndime khambapepo kuphona ukristu kukwa mipindu koma khambo ndikanzide kuti ndimuzi kakhete kutala kulale kulanduka mulonga walufu ogo bayondi kwa kubushu kwa kubushu kwa kubushu kwa kubushu kwa kuti kakasumina mkuru wakwe aji ngano leza wakaba mubiri wabuntu akatikesu ujiri mubiri mwalindiswe ujiri muya mubiri yesu amen walo chumani niyo yangu kuziose yangu kumbwa jintu nze yejejo kawa jintu mabugu angu seleta nze jintu yembe kunze ya kristo alimu walo wakabamburwa tandiyandi kumbwa jintu yembe ita kristo Walo, wakabamburwa, mwe angu wamba amen, kuluma mwe, washomesho jakwe, au kela ambu, ili zikuti mungu ya usalala wakwe, ni kampasi, ulani soya kujwi, kawe nukibajo mwe, ya silengano, ya usalala wamba jitu, ili jonsi, kulindime, ita ejo, jagani mujwi, ooo, pao mpimpao, eji sigaza mwene, igangu, mugesu, wabu sigo, yendi, naganda ndra uchati ya jejo, Nagalangi la silengano eyo. Eyo. Ya itakusiri wa kwanu. Sa eyo. Silengano. Yaga sula kwamba. Yemui eyo. Yaga ipene kujwi. Kwa jindi. Yaga sula. Kulo vila. Kambozi. Mkulesa. Eyo. Tejimani nisiyo jangu. Eyo. Lisi chukumo jimui. Mujilengano. Dagabona. Bayanduwa yangu. Kulanduka. Mulanga ulale. Faidi. Ya wuniga eyo. Esho mesho. Dede. Ya kuswana okuya. Kuswa mumui. Eyo. Chohyo, walo chumani nisiyo jangu, walo nisuwa yangu, walo mbumi kwangu, walo nimbagani yangu, nyenyezi yangu, ya kunyika, kuziyose, nzeko nzia usala kuye ya kumba, ujejo kulindime, ngubumi kwangu, tukungwe kulindime, utalimijisa kuli mkwa iwanu, kandiyani ujita, ejo, tele igi, ili mburi cheba, ya mabemba ovilu, tarikwangi, utota wakutakwe, utenda, mabona, lapati, jindi, ya pasaula, Mumadima, amone tubungwe, ulimbali njezi zimwe, lenda, kawunyona, wanyiga, mbombo, nzila, yosi, njiga, mwenda, balikela anagasi babu, ukele masusu abu, usama tubudwa, asintu yosi zimbi. Ilalonga chowe ni Hollywoodu, asintu yosi zimbi, hele omu wetu, omu, kujibwini. Eweji, itasanduki, yale za mumi, tijiri ya weni. Wajimani nisho jangu, ejo, tijamba weni. Legila kapungwe, kalungi, kulikonsi, kukenda, benda, uvisia isina, ya Jesu Kristo, akubande, obu, kulimbabo. Ere, kulindime, tawezi narimbi, kunse, julu, lipedwe agatika bantu, omo umweredi, kutuwa. Kulindime, eru niki, yantalisho, pao, alijistui, yanganda. Seandi, ulonga anto mwe agabungwe. Nijiseka basi yangu, wabungati, yangu, mwya sala, unditonegela, koja kukama, jimane nisho, kama jomu aniga, yoloba, tele maju angu, tagalobi. Eyo, nagaji sisa mwoye wangu, halimu mwya sala, unditonegela, koja kulichijo, jiganzide, utasimaji ntu ime, eyo. Imani nisiyo yangu, adiwebio mbali, bobo, eyo, njezila, mweji amba, o, ma, linu mwesu, ujizi. Bamba, imani nisiyo jago, mwenengwe, iye mwenene, mjindi jama penzi, ya wajisi, uno, taijindi ilampu, ya inda, mugayendu, wakasuiga, bana, zintu ziyose, mutu umwi, wakatikulindime, wakati sena, wakabamba pukambi wago, ya wati, hepe, gani bamba, mabana, mabana, ya wajisi, imani nisiyo, ujabuti uswa umwi, njoba bona alvo, amen. Nitaka, jigonja, kuti, nitaka jisi, ejo, imani nisho, jagamba, vandano, mwenidime au, ya gangitwe, kambu, nagalisi kuti, inga, ndagabona alimwi, inu, kulusi alo, lagitwe, ulingwe, o, yogati, nime, utari, nagaligo, nime, yonzi, uligo, yonzi, uzi, uzi, yonzi, zi, uji, singu, yonzi, mpatika, mpatila, Uditari, nagarigo, ime, walo, ujiri boboge, walo, ujiri, nyenyezi, yagunyika, walo, ujizi, zintusi yonzi, ulindime, Musa, ujizi, imani nisho, jindi nagaswana jiteo, ejo, jiaga, ejo, jagari, imani nisho, kulingwe, jindi Joshua, onyo mwenzi, jindi jimwe, wakusaj imani nisho, yagusolela, ujigankama nisho, mbombo, ii, jigankama nisho, jindi jimwe, ejo, jini, keli, ya jibundi kupandurua, jalo, jigankama nisho, jindi Joshua, naga yuma, kuya, takubona, kuti, wakari, yandigana, leza, wakamutuma, winka, Ogea, okeweza niga eo, uuma ukusia lantu bose, agu, vika Israele mwenyika, ilibuzwa mwenye, impi, yaga pamburwa, alime mwenyisi, eo ii, alime mwenyisi, tujitanze mwenyisi, walizu kuti, ukaba uma, ukumba kuti, ukaba kayaula, akowa jindi, nagajitaswa, yagari kubila, ilo Joshua, wakangidwe, jimane nisho, jiri aliza, jirenga, wakangidwe, umulimo, Wagede kujita. Amen. Jini jimui. Kajibatezi. Kandika kujita. Wede kujisa. Kulimwa. Kutenda. Kukonka. Hele jalo. chimanenecho olibyandikano pobatizuka kwaimanzi ulale mwezi kulengelela onyo iyo pamaola ali pokuni obilo one kwaimanzi oh kwamba ola makani ayiwa nkamanecho ewalangitwe chimanenecho awotumwa Yes, Chaveni, Leza, Pagamutuma, Yohani wa Limasimpe, Uti Inga, Yohana Nziba, Indi, Yagabahula Alingwe, Inegabona Uwe Msumbura Omanilo, Uli Paulu, Uwendo Kuselemgea, Damasiko, Dagari Chukuchi, Dagari Chimaneni Shio, Dareza, Uwari Wola, Uwuru Shio, Dagari Chukumpa, Masi, Dagari Chukuchi, Yosole Lakubola, Kwabili wa Jesu Kristo, Harimu Indashi Shoma, Newasunu, Jalo, Chimaneni Shio Jangu. Nyawati jagari jiwa nkamani shio. Masipe jagari jiwa nkamani shio. Musumburu wa mulilo. Ulengelelo umia. Umulengalenga. Eri mapepa. Azintu yonsi. Kazi kwa paji foto. Janguo. Jagari jiwa nkamani shio. Kuzwa umwe. Mumi ovo ya 15. Na. Kanda katini. Mu 15. Ndashuma. Pepe. Miova ya 15. Mbaba ui kwa mamanilo. Chindi. Miezi yotatwe. Na yoni. Gajita. Najitiga. Valumi. Inu. Chindi nze. Gari tionka ogya. Ilibangilo kari jiloba, bayo swana. Agujogela alimu iipogo, yasina matijyo. Kiri jiloba, ingari ojulwa, ilu. Hei, vipo ya alia, amweso Fred Sotmani, oyu. Waswa, vamba amen, ogya. Kaingwi, uswe iawe, vaa. Kakabandila, vyoba jongo, ijo. Yosunganya jisi. Ilu nati, vyoba go, umuwa mbamba imami. Jiri ama tepu, matepu, matepu. Uzwa kusinipsi, wendolonsi, kwawansi. Mbwa mbamba imami. Uzwa mwini, kengwi aria, kamo sansoge, na sinama kazi nini, mtuwa maulu angu, mwini, kukavide, obuya, obubangilo, gali jiroba, na mwaika, ikuzwa, mlengalenga, na kuzunga anja busina. Mani miya, ile mama paundi, gali magumi, osani, magumi, alisa mamwi, na kukuliga, mselo ya jirundu, hao, kukai jirangilo, gali jiroba, kukangwi aria, kukani tuma, ujoga, kukulita, milumbe, akuti, omwe, omwe, barunga, kaswangana, Awamba ejo, jagajitiga, ejo jagajitambubanya, mwizila eyo, ilijindi, yoga tanta kujulu, mbulibobo, keno mairi ali magumi otati mujulu, alimi abuzibabu, bubanya, kwa paji foto ya chijo, sayansi jagajita, abunka, ose mwiniga, yaro, yaka kamanisho, heli jagai, manisho, nangila, mwini Jesu Kristo, maninisha, bumi wangu, mwiningwe, ndawejizi uti, jagari, kuwaniga jenzu, Mbojiwe deliose, jagari yon kamanisho, li Paulo, uswana jesu, mupapa kuya, jamasigo, jalo yon kamanisho, hindi eza ajimcha moyo, usia, kwa sisibi, agusanja, utuba, mbolo wa wagwemwini, jalo yon kamanisho, ninchaveni, sena mulashoma, yon kamanisho, eyo edo, yon kamanisho, na, jende na hajbi realisa, inga, jabajimani nisho yago, usanduga, Paulo, jagari yon kamanisho, Akubajimane nisho yawe, amaye awa, hindi ya mwini, jainda, kakarikere, msambasi, mdala, eju, kakari wamba wula, kukusena bunini, wakati, mugesperano, jainda, kukufu ya jintu ya mwini, eju, warimuna baptisti, mwini, wakati, seno wala shoma, mjiwan kama nisho, nagati masimbe, jitanchoven, kati inga, hei wamba, jeji, kumutumbi, jitandwe, kati, hele ndi, Dizi ulaji shoma eyo. Wati uje indi jabu ya mwemu. Upati wama kwebo. Kati wakajuta. Kuba akulimbia. Kula. Uzwa ukaunta. Yojona. Musamu. Wakajiswa eyo. Kati uzwa mwemu. Ndagari kede usule awa. Mjintolo. Ya misamu. Kati. Mwana wangu. Wakali ulindira. Kasi kula eyo. Kati. Ndagabona ii. Mwana gazi. Ganjira. Kati. Wakali. Inga wana. Utiyoba. Mutumbu ya pambana. Iwakati, jintu jenini, jijaka kwanja, wima, alimu mulumi wawi, jaka samide, gabo tu, wabira babo, ejo, wabiyamina, ulwazo kwa kaunta, ejo waka unka, ogea, akujia mwana wangu, wakati, nijisi ulembo, wapisirige awa, ikuswa, ulidogo tela, wakati saanja, ujine mamungati, mdegela kutola munga hintu wangu, unganda, wakati, asola, mlegela wima, mundando oyo, Ulanga uyu, mselo, yaga kwa kwa, uya, wati, uyoba maula, onde na osane, ilo gati, takwangi, uyindigila eno, inga wabona, ilo mwana mbuchi, wati, mwenene, se kwangi, ujita, sejo, wati, lede kwa, agulembia, ula, ugu, utanzi, gati, kambo, se kwangi, ujita, sejo, jirwana uyo, milau. Hilo gati, bausi wakati, walikede kusule, ugea, pasiria, wana ejo mulombe, chagamba, hilo gati, wakaimbi kuyoka nini? Mulambe, inu chinze ejo, ilegati, lagenda kutalabuya, ejo mudala, na Kristo wini, mtu musali, wakasimpe, wakati, inu chinze, mweswangu, muwatu. Ilegati mneni, wakati, ndili, mukanthu wangu ulilambiride ibuyo utumuka wati ndi ndili ndichisi ulembya wakuvula ulidokota awa msamo umwi wede kuutambala lino ilo kati na ikamutola mselelo weyimikila mukanda omya ilo kati ndi amlange mundando oyu kati ndasimauzia na inga ndanjila masikati aya ikati dalipuzya buyo kuti ikuti na inga mwandifiringila yeyi kati jo yoyindikila anselelo alya jo yokujanela mali zila eyu joko boje batelela bakakati choiyo munene yoyijanela ndiwe eyu wabika ansi oda yazinthu wakajoka wakati mulombe wakwe wakasumana na kujokela wakutalika kulindila munthu umwi umbi kati imulindu munini wakalangilira kusena cindi copelo na yotape wakalingwiriwo alya akusowa kasalo ukuchi wakwe kaziwa kuti wakalichisidwe loko ilimukesu kaingwi alya amukambairichilide mapoko akwe nyamalizi ikamba kuti ujatira buyo oyandwa eno kaindika choto kati simusamu mwathu yotujanena musamu umwi odi ndakalomba musamu kwambana muli mwere kunzya kuzuzya kulembo wangu wakusirike ee kati indi ndatalika kuyipha mujanza yakwe wati mukasi branamo ndakalanga khapela ndakali kuyipha mujanza yamphikiri odi ndabona mawa ankumu yakwe kati ndakajala meso angu elu ndakajepuka wakati ndakaziba mphoonawo mdima muli mwendakajitha kuvaconthu apa banda bangu panini ndakajithwa kulindime kati sena kukashoma iyo ndakati moyo wangu wonse mwi ndashoma bi lyonse lyandilyo ino cizi wakati kuzita elu kristu akaba kwinji kulindime khamba kuchita elu umwendakazi oyo kati ndakali ikamphamanisyo kuina kuzumbauzya chitha elu banthu uyo batawe ndi usoma yeyo tere kati ndakayeya kuchamba kuyo kulindiwe khambo ndizi kuti wakachisiruzipo ndakati iyi munene mwamomo ndakayamba ndayeya cindi musalembe atheni ndakalangwe ndini nakalipiyo ii mulombe waitu aliza banthu bakwe bakali pahedeni e wausi bakali bakali mchopo wa thandizi ndiye akuti munthu simphi alimwi ilikapothu kukalombe ndipapo kubathopela wakati kupuzuwa omwi e akuyinda kutolopa kuya ndalupa awo ochakapete ilino elo ndi akuti wakali muna frenchi ili wakati wakalipinda momwe akwe wakali muthala wakalite alya kafa mphewo tyalufu bube kuputanthula loko iye wanthu wakayinda ambali ndikakamupha chinthu ilu kati wakayima elu wanthu wakali kupanda chopeni iwo apaxomi alimi pakali kuyindamo kulekela mudhala kalide alya elu wakali kulombelela chinthu chimwi chakumuhumba mukati kuti wakali kupha impheyo yalufu ilo musale mateni wakayinkhawo kuya pakuthanapa kusandwa kwakwe lino ikatola bakiri yakwe mwini mukasulumamba akulithenda muzipela yupilo akungayila mukumizi mulindiryo achimwi yakumuhumba banthu pakamuseka ngati sulumamba wokwanika kusesemya kasamide bhaki liyachisala mwabona achikuwamba kuchita zinthu bwenzo wakali chiti yemwi mulinguwe echo chakachoma kuti wakalileza opusiku nakathola akulala kaindi ganini wasesemuka munthu umwi wamsesemuna khakala wakalanga kaimphwi alya munsi lyapolo wakwe iyo khawo kukaimphwi yesu kakungayidwe mkapela aku kamwi ikabhaki ayo akali mathalikilo amsalali mateni ino chakali chinzi wachisi chimanenicho chakuti iye yaleza ndiyabwini echo chochita ipana apanini wangu mwachichithira ndime mukasu ndayangidwe kuchimanenicho echo elo ndizo kuti umwi aumwe wanu mukusena kwakuwa awithu wakuchipha ilo chifumwa chino ndiye kuti inga ndayenda kupa kuyithwa wakusalazya atulisalazya thopeni kuchimanenicho echo tena mulachima kuti pi chimanenicho yaleza tena mulachima kuti kumbapoja tsunu oyo wakapete lyonse bawo pakuthamsi mukati muno sa inga mwayenda kusalazya maumi anu mwiyo amubweze kuyo chimanenicho chinzi tociyanda sunu chinzi tociyandila kupa khadi yalusanano nachelelo chaphepa tuyenda jesu khristu tapangidwe kukhadi yalusanano tilangidwe kupitiyaliza jesu khristu mbapoja wenya sunu apiya myaka tena mulachoma opo atinyamuke kuyo kumathende esu lino akusalazya maumi esu ponse yanda angu ambepo ndilimu ulyanga ndi mwini chakupya ndilingula wanga kwangu imbali ilangidwe ndilingula chimanenicho changu mwami kuti na kulichitu chili yonse mulindime kunze yapi yako ikusiye tachiye chinthu chimbi chitha ndiwe teyandi ikuziwa chinthuchi chitha ndiwe lino umwamwi muzi yako omwini daweka amba ula kulindi jwee wina muhiji dakama andila wini leza watende ya wini kwa yamba ulolola 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 mwejizi imani mizyo mwejibete dino kulindi jwee andime atome nyose numanakasi nyose nyobo no balume balumbe ya wasimbi kukumbwa mwomede atu nyose no kwaya nyose nyose no bantu atalawa kwaonsi antome mzelu iganda kansi atala mpalukoni kukunguluga malambo kutulei mjibela jabu yake humbwa kutulete katuweze jesu imani nizyo jesu kambo tuwede kubawola makuti aji mkule jarufu sejiju ntujimbi matangwe walu imani nizyo jangu kambo waka kumeze kwa kukumi kwangu alimi ndizukuti mwabasimpe atutabika wiyo maanza esu lino akukomba. Let's make our consecration service. Lord Jesus, Mwami Jesu, your word is from old. It's the day and the end. Nevolino, amunga ei. Yarisare ya rwangu, yabukia. Ujamba wela ei, sunu. Yalomba mugano ei. Life tegane go, ulisare ya. Amani ke, ni mpana wonsi. Amani wonsi, ya gandhi, sile. Ya jende, babutawo si. Ya maganda watu. Abo, kaliberiga, weyabuti jindu yomoi. Inga ya jitiga. Oleza, kariyanga sorani. Umojino, Jesu Kristo, egi. Abusala, utasiwa jindu. Jimbe, ita Kristo, kawela, walu. Ugabamburwa, unyenye. Ya kunyika mamu ya usalala ukampasi ya leta kola linu moyo aumi yeyo tulaisare ya toveni kulindue minda muzina Jesu Kristo bule mungu nireza amen chivotu mugesu.